Etinibe studio kalangu yande joni terminta sapo joyi habaru je fulfulte. Wari janyal le modo hande habaru je menon dara filla hono doggudu e dandelo wadi to enda Agadez do filla ko darto jonde jam. Noni tijo Agadez sokni kandu kondam fuddama subaka o do arragal horde gouvernement Brigitte Ratini. Hande batumene do filla ko darto jodo kala studio kalangu yewtere pindino gol non dara filla doggudu nando kalde halamu. Ni wonteri nene ne kayni hande non wonno ko farjo ni batu julde ko darto hono sappo jet lewru decembre golleji mudum fuddama to ande Agadez dum du kondani no ndara fille hono fawar jondu kondani den region fu region tade leddi men Niger yeto ande hollowi kulle mudum de waddi e der fijo go enda horejo gouvernement Brigitte Ratini kanyum woni ko mabbiti batu on endan ndara halaka waddu kondani kanko Brigitte Ratini go fu miccentini batu enda no fuddiri e ko waddi ko batu on wadde.
Je dois relever ici pour m'en féliciter.
Les Saitan yettoran de baumi wide do fijoji gondi no wadde gallure warde gallure di horejo leedi on woni no wada. Gondi no gaddana moddereji gallure de e yaadu majji yeso kambe woddeji. Allah e gollangal horejo leedi on muyi gam jawdi leedi tawe mo hono fu hebi dermu. Kodi horejo leedi on dum yidi wadde galluje de lato galluje mawde to gurda lobban woni. E du ko waddanta do fille yaadu yeso arzuko leedi. Gada nyame nyala do sosoga maradi kolya Agadez sokini mawuri on keban tawa sokola ko puddumi der balde
doron l'année prochaine inshallah tawa sokola que j'ai lancé il y a quelques jours.
Na wontire do filani yero nardo ni honno tawadu konda ni gouverneur région enda ni mo Agadez Sadu Solo ke kanyu du konda hali o holli kulle ko watta gam batte mo ingol gallore Agadez de to inde de do julde.
Les réalisations de ce programme conduit par le ministre à la présidence.
Gadol golleji sigila mo ministre kawji do fijogon biete ris agabula dum waddi ponditol e gattol sede der nokuje e mojinal fahande sudu fina tawandum kampe nokku to latol balma Agadez. Sigila Agadez sokini o waddi du ko kollanga lanaji piroji gal Agadez indi tirtengal manu dayak yekita fondita e wadana du sudu to horebe leji ngagari njipo e nokuje gollirde kewden ko waddi hande kollanga lanaji piroji gal yekita yajina fa wodi hebande lanaji piroji mawdi gondudi are ngari jippo kendene kangal buri wadde e moinede der kollanga lanaji piroji leedi ni fum golleji nyibo nokku fijo sapeje tatil lewru desambru do denide kanti funa dana galure Agadez dem galleji duddi to nimbe bawi jodati
de logement en quantité et en qualité.
O wonno Sadu Solo ke gouverneur région Agadez dido halaji fu jalla marema kenda kanyen won ko hoji dum de ko neldi min do der filla ko darto batu oni himbe fuddina hala do filla ko darto batu o ko warto dubinande sappo jeddi woni ma wurno ni dum waddini ko fawar joni himbe fawar jon jingono be suudu baba himbe politique hewbe ngatti kunde mu en kebi ko bi e do filla ko darto hono batu o wadata enda zender e be jamadu tay dum hebama ton dum waddi ko gouverneur région enda ni Issa Moussa o waddi jodo kala ko makko ko baba ruji gam batte latinan himbe do filla ma jun nani ko haali
ille dob ujinaji didi e jegon zender fijogon wadi taramane se dum tokkiri lawol Agadez hanuno wade den katanza wadi fijongo do zender embawa wijene tanza yida zender no Allah fodorino hande Allah kam fodi go wade tawa warto du Muhammad Yusufu hali tomun du hala ka woni kam andi to go watte mawuri
dan karo ga shikatia tagaba ga inda zanta.
O wonno nene ne kayni gouverneur régional mo Zender Issa Moussa. Gomnat leydi Niger do fedde joddinaade gam batte jodda pamre hen hakkunde mudu e janginobe wombe le syndicat biteddo cause Niger kanyo e Sinaseb be ngadi dekol jongodo derol tabintinde narral do kulatede janginobe jam dum endam kanon woni kenyande endam ni syndicat latido kanyo hawri janginobe hono faande ligotobe e jandeji hakkundeji wi'etende faande Sinases kandu konda wadi hala mudum le hal kambe ngadi kadu konda syndicat holli wiide ke dido halaji ko hala der majjum e ko wada dum fu kanka en wala le narrangal don sabu kulle mu en ko yidi tawe jewnama dum fe gotel jewaka e der halaji dido nani hono faar jon sen jeewi du konda ni hono l'école monde international dikko dan coloro to en maradi ille no sappo di lewru decembre du enda wonno ko jangirde leydi Afrique joƴƴini hono filla ko darto jande dow andal hisabuji ɗum du konnan kam wiyete batu andal yaade e janguinoɓe kay e gonno janguine no janguina ton endan dow balɗe ɗe endan docteur Saydou Moussa goto noon e laatiɓe no jeyɗe l'école afrique on endan nden l'école mo leydi afrique o endan nani ko a haali dow filla ko darto ndeɗo jande
awrude janguinoɓe iri jande warre laawol neɗɗo fuu watta barke hunduko mum noon janguinoɓe andodira gollida junngo nder junngo to janngoɓe jande master ɓeydu hawrine de laawol hiɓude moi en mbaawi heɓude ceede waɗoyde taykaaki mumen ngam heɓude ɗerewol master gol wonɓen tefa ɗerol doctorat ɓendu laawol yewtude e artuɓe ɓe tefi ɗerol gol ngam ɓe annde laabi tokkirteɗi ko ɗerol gol heɓu komin tefata ɗo nder université mo maraɗi woni to mathématique janginte ɗerol jande master mum firte nder hawrine waɗaani ngam teful iri ɗerol gol janngoɓe ngom ngari ƴuwi ñame côte d'ivoire burkina faso benin ɗum waɗi minen duminen tefa jande mum firte ɗo maraɗi mi hi'ino himɓe gonno gaɗira janginoɓe gom deki gite dow janngoɓe amin gom ndenne tammude no woodi
o wonno far joni docteur Saydou Moussa goto e wonɓe no janginani dow filla l'école mawɗo mo leydi afrique to enna maradi nonni wontiri far joni hono fedde ɓiɓɓe leydi niger hono hawruɓe ɗo koyete hono cyber citoyen ɓeydu kondani dow filla ko darto internet won koɓe golloto kano wonɓe gaɗi hono gollal dow filla hawru hawru yaade e kullantereje jangirte nder lekkoleji ndenne l'école pamaro mo to endan cengare ɗo endan galle ñeme kañum woni koɓe gonɓe kawrna kulle ɗen endan nonne caggal ɓe gaɗino ɗo alah ƴaɓɓingal ngal jondu konda ɓe gon dow muɗum te nder won koɓe cingito endan stade général seni kuncie illu yande jeene fa yaade yande jeɗɗi lasara fo yimɓe ne mbawi gadde kulɗe enan fa wooɗa suudu fina tawa to endan ni hono inditirandu garba looga ton endan e nder wuuro fawar joni dow so to wonto batu waɗa batu udu kondan kam wonno hono neɗɗo kaalo radio RFI France biteɗo Claudie Siar kaalo dow filla ko darto yewtereji yimoɓe watto enan batu dow filla ko darto jimi ɓiɓɓe leydi meɗen Niger ndennene kadi ɗum waddi ko Dawda Hassan Bandi min hawri habaru majjunel di en kaalide fulfulde
on jaɓɓama bandiraɓe eɗen tawa nder suudu fina tawa indi turandu garba looga mo doso nin ɓe gaari du fa heewi
haalaji ɗi ardiɗo ƴamol beɗi dow radio RFI fuɗɗiri hirogo ton nder ɓaade hirirde sukaɓe ummatore huɓere doso jama are e jama are wari to hirogo ɓaade hirirde feɗama fa wooɗi laytaje iri iri kuɓɓa kulle gollirteɗe iri iri ko watta warɓe ɓe nana belɗum hirogo yimoɓe himɓe leydi Niger no tawa nder hirirde de ɓe jimi fina tawaji meɗen nder yimuɓe ɓe no tawe yimoɓe tubal mo doso yimoɓe waɗuɓe inde hanono Claudie Sarr wi'iri ɗum jeɗɗije ɗiɗi radio RFI watta no haala dow fi jimi leydi Niger ko watta dalili jimi ɗi duniyaru fuu anda no himɓe gorri nder leydi Niger ngam cuuɗi kokkoji habaru duniyaru ngala no kaala habaru lobbo fuu dow leydi meɗen doso hirogo fuɗɗa huɓere ñame du hannden jamma ɗum hirata Claudie Sarr du ardoto hirogo
nani orchestre tubal de doso
ɗum wonno batu ndenene ka Claudie Sarr to endan ni suudu fina tawa garba looga doso nani wontiri fawari jondu konɗan ni hono hawritere dental leydi afrique ten union européenne kañum du konɗan ni ɓangguini andinore muɗum dow ko darto leydi niger hono gollal ngal waɗi ngam batte haɗude himɓe dilloɓe ƴuwde leydi e leydi ɗum du konɗan ni ɓuyitake sanne ɓe mbi sabutama so ƴewama e ley lewru me ƴaɓɓi ndu hono waɗo himɓe ujunaji capanɗe jeɗɗon ko limta laati wari ƴuwri e leydi niger kanon woni lewru wandu ene novembre ɓe ɓura himɓe ujunaɗe keme joyom ɗum waddi ni ko fawari jondu konɗa ni hono himɓe ko watto hemre ɗiɗon laatiɓe wallanno ɓenɗon witto kayndu nanngama jarama hono yeeso sariyaji mobilaji maɓɓe ko watto capanɗe jeena e joyi nanngama e dow laawol ngol waddi ko fande laawol laamu no woodi joƴinago illu duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi ndaarowol filla haɗude himɓe dillude leyɗen endan ngam battidilla leyɗe mo e afrique yaato endan leyɗe europe ɗum waddi ko hannde nde endan min mbi min jewtidan e mbiyeteɗo Hassan Boukar laatiɗo goto e jo andal do filla majjum o andina en ɗum onno soomi e ɓatakiol laamu ngol ɗo
laawol laamu leydugol adama gam hisinde ummotoɓe leyɗe mumen no paa leyɗe yasin sari suɗotoɓe yaraɓe nder leyɗe ɗe laawol gol ni daratana adoɓe himɓe no nanna na no wurtina nder leyɗe ko ɓuri hewde adoɓe ɓe kana himɓe leydi Niger misali joom en looreji na walliroɓe ummotoɓe leyɗe mumen ɓe nder keɓol talki naa to weeri. Ɗum waɗi wakkati ko laawol laamu leydigol fuɗɗa gollireede, gol haali du faa laaɓi jukkol fuu gol himɓe jukkete. Min ngi'i ɗo himɓe nodde no ƴame, woɓɓe no nange, soogeeji no tawa baader maɓɓe. Ndenne kujje ɗe fuu no kolla ko gomnati no he bawɗe mum, neɗɗo fuu keɓaaɗo du no fiyete sawru gacce mum.
Hassan Boukar noon ni wakkati mo bandimi Rahilatu Usmane landimo do filla laawol laamu joƴƴinaangol haɗugol himɓe ƴaɓɓoraaɗo en nan yahde leyɗe woɗeeɓe.
Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu.
No welcome sanne, miɗo feccide ɗum.
Min kalnino haala doggudu waɗaadu ton enɗan ni hono agadage doggudu doggugol himɓe noon enɗan ka en woni ko doggi daɗdiri ɗum du kangol wonɗi ɗaɓol ko waɗa enen filla jonde jam nder Sahel kan won koɓe inditirɗum hannde to en agadage ko watta himɓe kemenayo e capanɗe joyo ka en woni ko naati e doggugol ngol enɗan jeyaaɓe e région jeetati e leydi men Niger kañum e hawtaade faani himɓe ƴuuɓe leyɗe Yasin to enɗan leydi Benin Burkina Faso Togo France faya to enɗan Roumani Diallo Mariama Kenda bandimi ta to enɗan agadage kandu konɗa yey ndaaru no doggudu waɗiri o waɗani e ndeɗo yewtere ko firta e fulfulde.
Hande illa yamde jeɗɗi e mintaji woronja doggudaɗa o fuɗɗa ton Azel. Rewɓe worɓe ardiɓe gollirde gomnati gari potti nder nokkure de. Doggudaɗa o waɗama dow kiloji joyi e dow kiloji sappo. Dow kiloji joyi garɗo doggi dow inde fedde AS police wari arano. Doggudu du ni waɗaka gam wi'e du waɗama tan, amma du waɗakana gam neɗɗo fuu wadda balla mum. Wakkati doggudu dow kiloji sappo du timmi, Asumana Malam Isa ministre kawjiɗo fina tawa leydi no tawa nder sakitiɓe gari.
O milake wadde doggudu daɗɗinduro ndu ɗo endan no tilsunon min ɓurto wallude mo faamin kollanimɓe ko gallure agadage nde woppaka. Gallure noon latinde no woodi hakkillo fukkingo hano galluje Niger ɗe to fuu. Min gaɗa ndu ko watto tawe ɗum ɓooya yaadu yeeso waɗa dow filla jilaki duniyaaru. Ɗum du ballaga hawtade e ministére hawjinde filla yilotoɓe duniyaaru e laddeji
melodi aizad iwi ñame to makko hawrude himɓe dogga no laawol neɗɗo fuu annda fina tawa bandum.
Donc si vous avez remarqué aujourd'hui
seni on daari hande miɗen godi fina tawa leñol fuu gargol. Min garay dow inde gallure worre tan, min garana dow inde Niger fuu. Ɗum waddi wadde ndeɗo enda hande.
C'est ce qui fait la beauté ici.
Ɗume woni ko wona no tefe nder iri doggudu du indiraɗu laawol wartirol hakkillo fukingo nder leyɗe Sahel. Adguel Waysan kam woni gaɗɗo sigila doggudu du nani ko o wi'ini.
Nous ce qu'on voulait faire passer à travers cette initiative.
Komin jiɗi ɓeydude dow filla doggudu daɗɗodirol du kam woni waddude potal cakka leñi tawe du filla politique e diina wala nder mum. Hande ko nimɓe leyɗe janane ngari to batu ngu ɗum weli sanne.
Franchement ça fait plaisir.
Leydi Benin heɓi barjaari mawni wattani nder doggudaɗa o kawruɗo leyɗe kewɗe.
No wontirdo ɗo ndu ko nan ko habaruji mai fulfulde tili sey nde Allah hewtini altinaire lasat nanta habaruji e fulfulde keddi jam aari waddu ɓe balla muɗum komin jettini habaruji e mi e hoore mbiyeto assalamu aleykum mbalen to jam waali.